Kibunda, ukinikuta chaka lolote, usiniite wevunga, nataka nilewe, paka hamu inishwe, hata kula siwezi, nataka nilishwe, nisuze roho yangu, ijiburudishe, seo mikojo tu, inibidi niarishe, sitaki kampani,
kampani,
kwenye pesa zangu. Pome, nigawe mpaka kwa majirani. Oya walevi wote leo bape yetu tu enjoy. Oya walevi wote leo bape yetu tu enjoy. Asatende kilevi levi. Embea kilevi levi. Asatende kilevi levi. Cheza kilevi levi. Pesa zangu silete utani.
Utani.
Weta, leta mezani.
Mezani.
Kisha lewa ndo nipate kihani.
Kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo.
Yumba, yumba, eh.
Yumba, kikibidi anzisha na zogo.
Yumba, yumba, eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo.
Yumba, yumba, eh.
Kinyima kunyumba hamia nyumba ndogo.
Slicer.